Abandon my bed.
I'm good to la mapisa. Oh no. Ese mungu al jala kapisa. Baby. Una jala nkule bote bonyama baba suya. Ndi mulafu. No no. Kayo mungu alo lina guawa wina. Baby. I got me long way. Msasiru. Sizen kugambe baby. Guada. Wagala byanyu ngakatula wayagala ensiye ni umpana suhu ni uwa mkuwa mbuku tilikuleka ukuchako nganzaye ni guma na luhu kuluru bibi tulula mumasuhu mkwano gugoli na mubandu. Ichigani ngambaku kuwe koruze kukusampu. Umupira kwen samba kwa tangu. Kule mkumbanyi ya wimbo. Baby no, don't beat the uncle, no no. Cause I'm your boyfriend. I go love ya till you be your husband. Forever and ever. Ula, you are the love of my life. And I love you to the moon and back. I cherish we live my life. Kwa gala vya nyuku nga katona wa ya gala yesiye ni umpa na suhu ni uwa mkuwa mbuku tilikuleka ukuchako nganzaye ni guma na luhu kuluru. Chichi wanjiza uyo mugama kawaka masia ankumiro muronje kabona. Uya jola nkule botebo nyama baba suja nji mulafu nunu kayo mkwano lina kwa wawina. Kwa gala vya nyu kile love you, I love you, I love you. Ni umpa na suhu. Baby still I love you. Ni uwa mkuwa mbuku. Kawa ni problem. Wili problem. Iguma na luhu. Ita wili problem.
www.mp3ugandanmusic.com